kudala sihlasenyuka nehlangu sinemiqubu andinamali mbokothwemba ndisisityeba apha enqondweni makhelwane ncela uncede ngemali yesikolweni noba ngumbeko wayizona into zohlala apha esusweni utata sasambona mama sweleka sikhula nemeko yanyanzela bendala kodwa ndisakhula luze focus kansisikele endlini khonto yokutya abantwana xa bebuya esikele bazafuna into yokutya uthixo khona ndiyathanda buza nozalbethanda ibhayibhile yakho ukufa nalena lapha endlini qalwabo urhumsha ibuya ngobusuku enuka intsangu utywala icuba ngenelela bawonanga amanzi engenendlini thengisa ngomzimba bekho ukutya egabatini le place embetha roso wayikho iprotection chazela umshito ubreke umshito kwenze abortion uthi akangenanga lokugaka cause yena utshatile afuthi unabantwana ufeeling ngathi yena ugrabhiwe uthi zama ufuna inamba yakhe uyiblokile umshito akayitholakanga umshito abusikayizile ngenelela bawo zabeli ingane zakho zithi kulungile noma ngalunganga bakwenzi bukuthanda ngenye imini ndacinga ntombona ehlele ekoneni ndakhwaza wabheka wanentlono ntshonga esipilini ebhitye ngumcinga ndothuka ndabawula nokhala kho bantwana kweli gumbi ndabona kohlukile otata ndatsala isitulo ndahlala sancoka vele wakhala uthi ngekude ebomini if bekhona unozali zefuna uba ngugqirha xekhula ancede isigulane oyokhulayo ngoku nogqirha bakwazi nomnyanga ubano nomjaji ebali lakhe ngano nomthwala kwadlula iintsuku ezimbalwa kanti uzawumatsha ubrother wakho uyabhantinta khomnto yojongela ikhaya le meko lusizi buhlungu ngekho nemali yomngcwabo le meko iyasiphinda khula intsani ngaphantu kwabazali ngeziyo iyasinda ntombi ethuleyo esithandele ukufunda nobomi bayitshintsha bamhlakazi bamenza isroplapu bendeni bamfihla bamqekeza bamfida kwizinja xolo awungenelela bawo ziyapheli iingane zakho zithi kulungile noma ngalunganga makwenzi ukuthanda kwakho ukuthanda kwakho makwenzi ukuthanda kwakho ukuthanda kwakho makwenzi ukuthanda kwakho.